Bali omubaka achikiria jinja Southwest mulichukule gwango lukulu Timothy Rusalabatuwa. Asabia bazadde bonna okutwala obuvunaanyizibwa bwabwe mu kukuza abaana awamu n'okubatekera tekera ebiseera birungi ebijja. Timothy Rusalabatuwa asinzidde mu kwogerako eri abayizi ku ssomero erya Shiro Nasaland Primary School erisangibwa mu munisipaali y'Enjeru mu disitulikiti y'e Buikwe. Ategeezezza nti abazadde buli lwe bakuza obulungi n'okuteekateeka obulungi abaana, eggwanga Uganda lifuna abakulembeza abalungi era abajja ab'omu maaso okusinga eggwanga okubeera n'abakulembeza abataliimu mulamwa n'abamu ku bbo ne babakuza nga bimpemempeme.
Mwidu sebuli lunaku wali kuja kuisomero nti yoli kuja olizimbe numba eiyo ero mwidu senti muzimbi mulungi chosobola okuzimba numba ejo kwewunisa buli omu buli omu yaje okulinga ku yegombe kale jiwo obwire kumwizamu amaani aida kuwa omulimu gwe ogwo kuzimba numba ya amaani asome nga tiyerekereza azane ayenga ekiseera bwe kituuka ekyokwira yokusoma alumuka mu kibiina yairayo yasoma bwaba homework amukole neisanu kuba alikuongera kuzimba kucheyatandika ku era ekiseera bwe kituuka ngenumba ewe ire tuli ku graduation atandika okwenumiriza mu kizimbe kye bwe kiboneka obulungi bali kuzimba ayo bye bali kuzimba kibifaanane mulimu anaaba dokita mulimu anaaba omusomesa.
Ku mukolo guno ogubaddeko n'okukyusa obukulembeze bw'essomero, John Okalanga wano ye waasinzidde ng'ono y'omu ku baddukanya essomero lino n'asiima obukulembeze obubaddewo era n'ayongera okutegeeza nti bwaku bukoze kinene nnyo okubaako kye busobodde okutaasa naddala ku nkulaakulana y'essomero. Okalanga era asinzidde wano n'ayongera n'okuyozaayoza aba abapya abayingidde mu bukulembeze obujja ng'agamba nti kino kibabeerera eky'okulabirako kubanga be bajja okubeera abakulembeze abaddako mu maaso.
To the outgoing prefect, thank you very much. The work you have done, please appreciate you so much. And those ones who did not go through, don't give up. We have some people who have gone through now and last year. They tried and they failed. They even cried, but this time they are successful. So don't give up. Continue contesting. Next time